Money makes the world go round. Money makes the world go round. They say money makes the world go round. Money makes the world go round. I heard money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes the world go round. Money makes. Kika sauti wananchi tuna msoto na mashaka, pesa imefichwa na kigogo mwenye madaraka, ajira hamna, maisha ovyo, tumechoka kusafa na kuanzia sasa tunaingia chocho kwenda kukaba. Akapita kibopa mwenye afya akiwa na suti kali, ni dhahiri ametoka kwenye hafla, hakusalimia kwa kuwa na kiburi, ila ghafla akajikuta kwenye kona ya kibaka, kona ya kibaka. Asiye zubaa, hasira imemjaa, amechakaa, life imemchapa. Kamva kibopa, kampiga roba matata, pochi kadondoka, muni kaokota, kachapa graba. Masaa kama nane kibaka hajala, hata tumbo na dai na stosha, jana lilala kapa. Kenda kwa mama muza, kapiga nguna, lafu kabla ajasepa, kauliza mkilala huduma ntapata. Muza ni dada flani mwenye bodi tata, kipato kimtosha na itaji kodi ya alipopanga. Mwenye nyumba ni mgomvya na hoja, nataka mkwanja, nasomesha mtoto boarding na boarding, nataka ada. Mtoto lepewa ada, ye hayuko shule, shule amechoka, anatoroka, anauza ngada. Tatizo la kimzembe, alipewa mzigo kaupoteza, na anadaiwa na bosi mtasha. Sasa amesha hamaki, yuko njia panda, mkono moja kwenye kichwa, mwingine ameshika ada. Anataka kumpa mtasha na waza, hela haitoshi anaahirisha, anaenda kwa pusha kuvuta ganja. Money makes the world go round. Money makes the world go round. They say money makes the world go round. 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 Money makes. Anafika kwa pusha, anapewa kipuli, anavuta, mastimu anapata. Anatoa mpunga ili amlipe pusha. Pusha jenuka, mzuko umepanda. Pusha kaona polisi wakuda kama saba. Pusha jaficha puya na kuta mbu wametanda. Dogo kangusha mpunga kasepa. Pusha kasanda, wezi furukuta, kuruka ukuta, koto wametanda. Riziki mafungu saba wanasema. Pusha kafunua yote mafungu saba, japata hata moja. Polisi wanaona pusha hana ujanja, neither waelewane au ende sentro kanyema kasha. Pusha kakota mpunga, ule mpunga dogo kawacha. Akihesabu ni nyingi na bado anatoka kapa. Akawaza kibie labda, akaogopa maana mmoja ameshika maga kubwa SMG chata. Akampa mkuu chake na wale wenzake akawapa, kila mmoja kala zake, akaenda zake kudampa moja gambe. Mwingine anajua kwamba anahitaji dawa, kwa maana mkewe anaugua kansa. Mwingine ni kamali, amekubua hawezi acha. Kufika kwa sadari kazungukwa na mashanta, na habari wote tayari wanaijua namba, yani hatucheze kwa shari, mali hawezi pata. Kila akicheza hola anaokota garasa, kicheki mkwanja unatoka, naanza kuogopa karata. Chombo kinaenda mrama, mchuzi umekosa ladha, pesa sabuni jamani, polisi kaanza kudata kozi. Money makes the world go round. Money makes the world go round. I approve that money makes the world go round. 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 Money makes. Ikasikika toba tena kwa sauti ya kwanza, wajanja mkwanja wamegonga, na mjinga na ulimekata maniga, umekomba dola, wamezama machaka, na wasawa kugawana chapando, ikawa utata. Kasikika dogo, na washimu sana mabrother, mnafanya mgao gani ambao siwafiki, hata vile mimi ni mdogo, mnanifanyia mdava, hamwezi mkagawa kote, alafu mimi mkaniacha. Mshata kajibu akasema, dogo kausha kwanza, hawezi ukapaza sauti mahala ambako hauna chata, hauna ubavu, hauna title, hauna kauli, hauna kaka, hauna mo. Dogo akakunja ndita hasira kushinda mdada lepima, akajikuta na mimba baada ya kubakwa. Ghadhabu ya kwanza ishu kuwaza, akakata shauri, akachukua kisu kaanza kumfuata yule kaka. Sauti ya uchungu kasikika, dogo king'aka, nipeni haki yangu la sivyo moto tawaka. Mkononi zana kali akamfuata blaza kublaza, na tamba kama una ubavu anza kumkata. Tumekulea sisi hapa mjini kabla haujaanza kujua jiji, kipindi kakako kafa alileta ujuaji mwingi kama ufanyavyo wewe, tukamchinja mwili kibiti kichwa msata. Alishia hapo na kumaliza hata lichotaka kuongea, alitoa macho kama kakaba, maneno hayatoki tena. Hali imechange ghafla, kisu tumboni, kauli imekata. Ndo maana wanasema kuwa money makes the world go round. Money makes the world go round. So now Money Makes the World Stop.